is the lioness. Madeline on that track.
It is champion.
Nitatoa mahali, siwezi kuacha uende. Usitegeme manyumba, gari za kifahari. Lengo moja baby, staki mbali uende. Never go far away, go far away.
Napata na mchizi, nakosa usingizi. Najiona kama kwako kweli niko sana busy. You make me crazy. Sasa chunga sana penzi lisije likawa TBT. Mama utanipa kazi. Mapenzi ni wawili ukichanganya utanipa kazi. Baby unanipenda kwa dhati.
Mara nampenda.